saa yuwa nunga bafumbo bakubiriziddwa okubeera ng'ekyokulabirako mu buli kye bakola eri abantu mu bitundu ebyo gye bawangaalira era bakalaatiddwa n'okubeera abasaale mu kulwanyisa obusambatuko batako n'obutabanguko mu maka ebikyase ensangi zino. Okusaba kuno kukoleddwa omusumba Francis Kawooya ononga yatwala amakanisa ag'abalokole mu kkowe ery'abapentakooti mu disitulikiti ey'e Luweero bw'abadde abuulira abafumbo abakristaayo abeetabye mu musomo gwabwe ogubeerayo buli mwaka ogutegekeddwa ku kanisa eya Fields of Hope esangibwa e Lukenku mu ggombolola y'e Kikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke. Byonna bibadde bigenda mu maaso nga ne munnamawulire waffe Lwanga Musa Waali n'atugirayo bino.
Abafumbo bano basoose kusomesebwa ebintu eby'enjawulo omuli engeri gye bayinza okwejjanjabamu ababiri era nga bano bakalaatiddwa okutwala obufumbo bwabwe n'amaka ng'ensonga enkulu okusinga ekintu ekirala kyonna.
Ekitiibwa eky'obufumbo bwe wafuna gwe olina obuvunaanyizibwa okukikuumanga gwe gwe ng'omukyala era ng'omwami kubanga ekintu kyonna eky'ekitiibwa kiweebwa ekitiibwa.
Wano omusumba Aroni Muyanja ng'ono y'asumba ekkanisa ya Fields of Hope atubuulidde ensonga lwaki baalina okutuula vayo n'omusomo guno.
Twalaba nti amaka ennaku zino gamenyeka nnyo era twesanze nga n'abaana bangi tebalabirirwa tebabuulirirwa abaana balaluse kubanga abafumbo tebamanyi kyakukola era tugenze okulaba nga n'abantu ebyokuwasa n'okufumbira tebabiriiko buli omu ayagala kukwatako twaleete kale ntusalawo okuteekateeka olukungaana olufaanako bwe luti tuyigirize abantu ekyokola.
Musumba Sajjabbi wamu ne musumba Daniel Kitonde Kijja batubuulidde engeri amaka gye galina okukwatibwamu na lwaki ensangi zino banguko maka weyongedde nnyo naddala maka g'abakulisitaayo.
Amaka kintu kikulu nnyo. Bw'oba oyagala okutereeza ekkanisa olina kusookera mu maka, bw'oba oyagala okutereeza eggwanga olina kusookera mu maka. Lwaki ebintu tebitambula bulungi? Kubanga omusingi gw'amaka mufu. Amaka galina okuddayo ku musingi gw'okutya Katonda. Kati ffe abalokole abaana okubayigiriza eddiini ate n'ofuba okulaba nga nabo beenyigira mu buweereza kigambo kikulu nnyo.
Nze Kitonde Kijja Daniel ndi musumba mu Luweero. Obutatya Katonda oba okuva ku mulamwa gwa Katonda kuba Katonda y'entandikwa y'obufumbo. Obufumbo tebwatandikibwa magezi g'abantu, teyali pulaani ya muntu.
Baba mu ku bafumbo abeetabye mu lukungaana luno batubuulidde biki bye bayize nabo tebe bagenda okubiteekesa mu nkola.
One Lady John ndi chairman wa Luweero Pastors Fellowship. Omusomo guno mulungi nnyo 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 olw'ensonga obufumbo bwaffe wano mu Afrika mulimu mu Uganda okutwaliza awamu abantu beesanga bwesanzi mu kkubo naye omuntu n'agera n'afumbirwa oba oli n'awasa nga tewali amubuuliridde tewali amusomesezza alaba olabu mukazi n'atwala. Kati guno omusomo gujja ne gutereeza omuntu ne gumusomesa obufumbo kyeki?
Kayindisibwe Margaret kyensinza okuyigamu okwagalana. Omuntu buli lw'obeera n'okwagalana mu bufumbo omukwano nga tegukendera era tegukka tubeera bamativu.
Kati nga nze omukyala kinyambye okubeera omukyala omwegendereza tuyize okubuyonjo ng'abakyala.
Lasedume Lubogola Simba Zerwanga Musa ono mu disitulikiti y'e Nakasi.
Gwa amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga eggwanga erya Thailand gatako n'eggwanga erya Cambodia basiza kimunga nkuyege mu bwangu ddala bayimirizeemu okulwanagana kwabwe. Ebigambo bino bikakasiddwa baminisita ab'ebyokwerinda okuva ku njuyi zombiriri. Wano era bakkaanyiza okuyimiriza amagye gaabwe obutaddamu kutaayaaya kiwa omwagaanya abantu ba bulijjo abali ku nsalo basobole okutambula badde mu maka gaabwe. Okulwanagana kuno okukulungudde sabiiti eziwerako na kusibuka ku nkaayana ez'ensalo yaabwe wakafiiramu abantu abali mu 41 so nga abantu abakunukkiriza mu kakadde akalamba amaka gaabwe baagaabulira dda. Kakati ye ekiwandiiko kyabwe era kiraze nti abasirikale b'eggwanga erya Cambodia 18 abaakwatibwa eggwanga erya Thailand bagenda kubanga bayimbulwa mu mwoyo gw'okuteekesa mu nkola endagaano eyassibwako emikono okuva mawanga ag'ombiriri ku mukolo ogwetabibwako n'omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump mu mwezi ogw'ekkumi. Kakati ye endagaano eno kyokka oluvannyuma ate yamenyebwa ku ntandikwa ey'omwezi guno oluvannyuma lw'okulwanagana okuva mawanga ag'ombiriri ate okuddamu ne kubalukawo. Newankubadde nga guli bwe gutyo mawanga ag'ombiriri buli ggwanga ligenda mu maaso n'okunenya linnaalyo olw'okusibukako ate okutabangula endagaano eyogerwako zoolekera kuwera 15 ziyise ku 7 ez'amalya g'ekyemisana.